tatatɔlia, Yakob kple Laban. Yakob kpɔtɔ le amewo tafu, vɔa gaɖewo ma, ame ɖewo tsa tafu le. Yakob yi be wɔ dɔ le ninia Laban gbɔ. Edi be yeaɖe Laban ƒe vi ɖevitɔ ke woyɔa be Rachel. Ewɔ dɔ ƒe adre na ninia. Ne wòana srɔ̃ ɖe nuwo kaƒoƒomea ma, Laban tafu Yakob eye wòtsɔ evia tsutsugbatɔ nɛ. Laban gbana Yakob gbawɔ dɔ eƒe adre sɔŋ ɖe Rachel ta. Yakob va ɖe dziɖoƒo na Laban. Exɔ la nyɔ katã le Laban ƒe lahawo me. Gbe ɖeka Mawu gblɔ na Yakob be, trɔ yi deduwo me le tɔwo gbɔ.